Ingekuwa story nisimulie labda wende taisha, ungekuwa pori ungeyahifadhi yangu maisha. Na wazo mengi, why unanipenda hivi baby, I don't know. Unanitosha baby, what I don't see hivi baby, you wanna know. Natamani kupe kila kitu mimi, vile nakupenda we nana. Sema usema chota yue nini, washure na soma tabila ana. Come closer, yeah. Baby, come closer to me. Baby, come closer, yeah. Baby, come closer to me. Oh, no, no. Baby, give me love. Nongeza, nongese, mama. Baby, give me love. Nongeza, nongese, oh, no, no. Baby, give me love. Nongeza, nongese, mama. Ni na choma mbali tumetoka mirawe kitambo, oh, oh. Iliko zama sipindishi zama umoma. Oh baby, shakwa kanga nigeuze rubega. Baby ndosha nitega. Kusa kusa ile kudodosa midari vivya kunitosa. Come closer, yeah. Baby come closer to me. Baby come closer, yeah. Baby come closer to me. Oh no, no. Baby give me love.